RSB Records.
Yano Mose Sparta Enda Shite Walia
Wana Uye Mdaza
Iwa Uzi Leti
Anya
Iroli ya Ziwi Leti
Anya
Iwa Uzi Leti Nema Pana Ache Nema Pana Ache Pa Aku Chepe Tata Kandili Tufuna Azi Wendine Muto Kulu Kwa Mbili Hama Yesi Tido Yo Tamuta Mangisa Aku Tawa Chau Yo Yo What if I know I can do it? I've been on the canvas, which I am a safe of food. Ah, you are say, you couldn't have fun with you, I'm a TNT. What's it? Hey, Ananda Kasika Passi, Tamu take a city bassi, Aku Pepe City bassi, Akundi was a billion bassi.
Ulimakani, wake at him feet, Ulimakani, wake at him feet, Ulimakani, Mamba Padia Utapit, Ulimakani, wake at him feet, Ulimakani, wake at him feet, Ulimakani, wake at him feet, Ulimakani, Papa Padia Utapit, Ulimakani, wake at him feet.
What do you want to ndani? That it was an indani, a kufuna kupone doa iti pale udani. Dimu pesonga dinyani, kuimba wayamba liti. Nanga kuchuka wachuka liti. Yo wazi wika liti. Zimatoso kuimba ungo tukwe teke saliti.
Ulimakani wenga timfiti. Ulimakani wenga timfiti. Ulimakani, mamba hapa diya utapiti. Ulimakani wenga timfiti. Ulimakani wenga timfiti. Ulimakani wenga timfiti. Ulimakani, apa baba diya utapiti. Ulimakani wenga timfiti.
Jagaji no joka sindi kusegelela. Ulendo uno woka ni kukomelela. Jagaji no joka sindi kupasa tupata. Yo Sindi kupata mpata Fubi ganga timbata ati
Wajepa kwa mili, wajepa kwa mili Wajepa kwa mili, wajepa kwa mili Wapumana nine mtu wakulu kwa mili
Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, mamba hapa diya utapiti Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, hapa baba diya utapiti Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, ulimakani wenga timfiti Ulimakani, ulimakani Ulimakani wenga timfiti ulimakani mamba hapa diya utapiti ulimakani wenga timfiti ulimakani wenga timfiti ulimakani wenga timfiti ulimakani mamba hapa diya utapiti ulimakani wenga timfiti ulimakani wenga timfiti ulimakani wenga timfiti ulimakani hapa baba diya utapiti ulimakani wenga timfiti
RSB Records.